and ones, you went crazy on this one.
Kama cha kwangu ni pewe, haijalishi kama cha kwangu ni pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe, kama cha kwangu ni pewe. Kama cha kwangu ni pewe, haijalishi kama cha kwangu ni pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe, kama cha kwangu ni pewe. Uso mbuzi wa me, kama na changu ni pay. How many days taki kusikia, kama na changu potea. Mood swings kabembea, najue me kupotea. Tribe yangu ni mzaramo, hutuneza kongea. So, deni ni deni kikudai mimi, wakijia wenzangu ni shida. Si hatu cheze na kama kitao kicheza na cheza na mira. Gears na change ya ngani, huko chini ni shigi ni shida. Kama na mdai for it, so kesa kilipa dadake for it. To the next chapter, hype touch raptors, meta tukishisha container. Kama kawaida, wendo ni wangu, wangu, msame sikusema. Uwe mazane kunyenyo kemtema, diza na kula bila kuimenya. Mazi za Kenya zinakufa, eto nasama mina kaka mkenya. Usfe kisa mboga, zipo za kumwaga. Fresh kidogo na nadi na kite, raga, raga, raga. Pati kidogo minyama, kinyamba, tunachomba, tazanyo wachaga. Bitch better hope my money na kuja na dom kwa kota mazaga. Oh my, kama cha kwangu ni pewe. Haijalishi kama cha kwangu ni pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe, kama cha kwangu ni pewe. Kama cha kwangu ni pewe. Haijalishi kama cha kwangu ni pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe. Kama cha kwangu ni pewe.
Hey, niko na lunya kwa phone tuko za mbuzi ni wewe. Kama cha kwangu ni pewe. Yo, heni ndo zangu ni lewe. Habibi ni wangu mkewe. Wretch, kosewe, kosoe, kosewe. Pizude. Loyo, 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 loyo. Niko zone, tuko stone. Si concert kam ni kushow. Kami ni musta mwezi ya four. Cheza chini, bonga na flow. Kujiji, bongo abroad. Bizi ndom na bonga na god. Mashallah, pizo na pende ra, ra. Asla, usiku mchana na nga. Sheng kwa wingi, wasafi lazima wanga. Chokora, hizi streets ni hamu na gun. Nipodana tuma sala, Zazibar mnazi kwa ba. After that, nagena pa. Bila shamba, bado na la. Lazima, lazima, zango nipewe. Minifisi skati tama, so, lazima nipewe.
Kama cha kwangu nipewe. Haijalishi, kama cha kwangu nipewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe. Kama cha kwangu ni pewe. Kama cha kwangu ni pewe. Haijalishi kama cha kwangu ni pewe. Mchana pirika pirika, usiku pirika pirika. Kama cha kwangu ni pewe.